ndya byumva ni radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro ka buraga umwihariko muri isanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugezweho na Jean-Justin Nshimiyimana. Ikiganiro cy'umunsi turagiharira abana bashakisha ababyeyi, ababyeyi bashakisha abana babo cyangwa se abana baburanye n'ababyeyi babo. Muri iki kiganiro turaha umwanya uhagije agasaro kabonetse. Mugume ku radio yanyu mwumve ko uwanyu ushakisha dutangaza ko twamubonye.
Agasaro kaburaga.
Mu kiganiro cyo ku cyumweru gishize mwumvise umusore umaze imyaka 27 atandukanye na se witwaga Pascal Nzembayire, yarazwi cyane ku izina rya Hakurimadi. Ntigeze amumenya ariko ntiyahwemye kumushakisha kugeza ageze ku ijwi rya Amerika. Yatubwiye ko se yakomokaga hahoze ari komini Kivuye muri selile ya Gatengerane. Mu mwaka w'1993 nibwo yagiye gushaka akazi muri komini ya Koro mu karere ka Gasabo. Y'ubu nyuma y'umwaka umwe mu mwaka w'1994 barahunze bagera i Rwamagana, ariko intambara icogoye. Hakurimadi yasubiye muri Kivuye ntiyagaruka. Umwana yashize afite umwaka umwe, ubu afite imyaka 28. Yitwa Urimo Benshi Benjamin, atuye mu karere ka Rwamagana mu kagari ka Bihembe, mudugudu wa Butare mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda, ahahoze ari komini Bicumbi. Hano mu kiganiro agasaro kaburaga yabwiye ijambo papa we.
Papa nkunda, ngukunda ntarigeze nkubona, usibye kukumva no kwibona ku isura, barambwira ngo nsa nkawe pe. Ariko ni ukuri ndabamutse nkubonye, byanshimisha kurenza uko ubitekereza. Sinzi ikibazo wagize usize isezerano ko uzagaruka kutureba. Niba bitarakugendekeye neza cyangwa waragize ibindi bintu bituma utagaruka inyuma, ndakumenyesha ko ndiho. Narakuze, ubu ndi umupapa nk'uko nawe wabaye umupapa. Mfite umwana n'umudamu, ariko mu buzima bwanjye sinigeze mvuga ngo izina papa. Nshengurwa no kumva umwana ahamagara papa, arabashije njyewe kurihamagara, anezezwa n'uko ndi papa pe. Ariko nasubiza amaso inyuma ko ntigeze mvuga papa, umva binteye agahinda. Ndamutse nkubonye, nzakwita papa umunsi nzakubona, nzakwita umubyeyi umunsi nzakubona. Ndagutegereje kandi mfite icyizere ko nzakubona. Nagerageje kuza i Kigali ngira ngo wenda niho mpuzamahanga mu Rwanda ngira ngo nzakubona, ariko Kigali nasanze ari Kigali ngari, sinabasha kukubona. Ariko aho uri hose, iyi radiyo yumva na bose ku isi hose, uzanyumva, uzamenye ko ngutegereje. Na mama ariho ajya kumbwira akunyibutsa, akambwira ati turasa. Nanjye nkagira icyizere, nakwibona isura nkabona ndi wowe, ndimo n'umwana wawe. Ndagukunda, nzakubona nangire mvuge papa. Imyaka 28 sindi yavuga ijambo papa, ariko mfashije ukabona imva wazamenya ko gukunda kandi hehe.
Urimo Benshi Benjamin ati radio ijwi ry'Amerika yumvikana hose, ntihazabura uzumva impuruza yanjye akamenya data. Uwa mbere wumvise agahita ahamagara ijwi ry'Amerika i Kigali ni Arcade Tuyishimire, ni umurezi mu mashuri abanza mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Kageyo. Yatubwiye ko yumvise itangazo kandi ko Pascal Nzembayire amuzi kuva bakiri bato.
Nuko bisanzwe mu buzima bwa buri munsi nkunda kumva ijwi rya Amerika, umwihariko mu kiganiro agasaro kaburaga. Naje kumva itangazo ry'umwana washakishaga umuryango, avuga ko yari atuye mu cyahoze ari perefegitura ya muri komini ya Kivuye, perefegitura ya Byumba, komini ya Kivuye, selile ya Gatengerane. Kandi nanjye nsanga ariho nuruka, numva hari icyo nakora mu buryo bwo kugira ngo muhuze n'umuryango wiwe. Kuko yakunasanze mbazi, nsanga ari abo ndetse nko mu muryango muraho gakena kuri.
None se uyu Pascal Nzembayire bitaga Hakurimadi nawe uramuzi neza?
Ni ukuvuga ko Nzembayire uwo nguwo ndamuzi kera, gusa kubwa amahirwe make ntabwo agihari n'igihe yapfiriye ndatekereza ko mbyibuka ndamuzi cyane
yitabye imana ryari
ngenekereje ni nka 2011 hagati ya 2011 na 2013 aho ngaho
yaragituye aho ngaho igatengerane
niho yaratuye
mwigeze se mumenya ko yari afite umwana ashobora ko yarasize i Kigali ahugeze kujya gushaka akazi
ku ruhande rwanjye yenda ayo nayo nari nzi gusa nimara kumva icyo kiganiro n'abashije gukurikirana baza muri famiye bamaze kubaza icyo wabo yambwiye ko bari bazi ko imbere ngo yari afite umwana i Kigali gusa ko nyuma y'intambara batongeye kubonana ubwo bahita bagira amatsiko yo kumenya yuko bamumenya ari nabwo bakomeje kumbwira ko nakomeza gukurikirana na bakareba ukuntu bazahura
ariko aje tuyishimire urakoze cyane kandi ndaza kugarukaho kugira ngo umfashe dushobore kubwira twembi ndetse n'umuryango we uyu mwana Benjamin uri mu benshi washakishaga se ayo makuru ngiye tuze kuyamubwira tumukomeza ngaho ukomere
namwe murakoze cyane agasaro kaburaga
kabonetse kuva ikiganiro agasaro kaburaga cyatangira dore hashize amezi 8 dushaka abantu tukababona abandi tukababura ariko n'ubwa mbere tumenye ko uwo twashakishaga yitabye Imana nibajije cyane uko ndi bubwire iyo nkuru Benjamin uri mu benshi wari umaze imyaka irenga 20 ashaka papa we nibazaga uko ari bubyakire nka muri ruhande ngo umufate mu mugongo kubera ko nari namenye ko afite umuryango kandi umukunda nahisemo kuzimubwira zombi wamenye uwo muvugana
oya ndabona ari nyuma yirikije
ni Venuste Nshimiyimana ku ijwi ry'Amerika
numva ko ijwi ariryo ariko nari nakunze kukuvuga
kubera ibyo sinjya kumvuga
aravuga ngo ntaza guseba kaza atariho
oya ntabwo wari guseba nari nguhamagaye
yego
kubera ko ndibwira ko ngufitiye amakuru arebana na papa wawe
yego
papa wawe hakora imari
yego amakuru ameze ate bimeze gute
uri mu benshi nagira ngo mbanze ngukomeze nagira ngo ngusabe kwihangana bikomeye kubera ko ngiye kuguha amakuru avanze n'ibyishimo ariko avanze n'umubabaro kubera ko papa wawe namenye amakuru ye nabonye umuryango we aho utekereza ari niko yari ari ariko amakuru nabonye nuko yitabye Imana hashize imyaka mike ariko rero ntucike intege ukomere ntabwo nabanje kukubwira ko nifuza kugukomeza nkaguha amakuru avanze n'ibyishimo n'umubabaro ayo ngayo ni amakuru mabi ameza nakubwira ndagukomeza nkwihanganisha ariko ameza nakubwira nuko papa wawe yasize barumuna bawe hari barumuna bawe bariho kandi igishimishije nuko umwe muri barumuna be ariwe so wanyu akwibuka avuga yuko akuzi yuko yakubonye barakuzi kuriho barabyumvise barababwira abantu bakuranye na papa wawe bahise babwira yuko ari wowe barakumenya amakuru yawe yose uko papa wawe yaje nuko mwagendanye mukagirana mugahunga mukajya mu Rwamagana akaza kujya ku kureba ko byifasha bwati nzagaruka ariko ntabashe kugaruka kubera intambara nk'uko twabivugaga abo bose rero baramwibuka baramuzi nagira ngo nshake umwe uzi papa wawe neza wabonye papa wakura wamuherekeje hanyuma akubwira amakuru umubaza amakuru amwe nawe ushaka kumubaza ndetse ndanakomeza nshake baso wanyu batuye yiga tengerane kugira ngo nabo mushobore kuvugana bagukomeze tugiye guhamagara iga tengerane nitugira imana biracamo dushobore kuvugana na Arcade twishimire Allo Arcade tugishimire ni Venice Nshimirimana hano ku ijwi ry'Amerika
Imunda kumva neza cyane
Arcade nagira ngo nguhuze na uri mu benshi ni umuhungu wa Hakurimari nagira ngo uri mu benshi uranyumva
Imunda kumva
Ahano rero ndi kumwe na twishimire ni umuntu uzi papa wawe wamubonye abyiruka nagira ngo ngusabe Arcade twishimire usuhuze uyu mwana w'umuhungu Benjamin uri mu benshi
ndagusuhuza cyane uri magatima nkubwira ko umuryango wawe hano watubwiye mu bigatengera ni umuryango wawe urahari barahoba yashaba bawe ari na bene so babiri bavuka kuri papa wawe gusa bashobora kuba batarakubona kuko nabo ni bato gusa data wanyu tuvugana nubwo yavuze mu rurimi rw'urukiga yambwiye ko ashobora kuba kuza ukiri muto cyane gusa na n'ubu ntabwo hari hashize igihe turi kutuvuganye arimo ambaza aho bigeze kuko nawe namubwiye ko numvise ikiganiro ijwi rya Amerika mu kiganiro cy'agasaro kaburaga vuga ko wari uri mushakisha umuryango gusa ndi mu benshi papa wawe ndamuzi tubyiruka gusa kubw'amahirwe make ntabwo ubu ngubu agihari ariko ba data bawe barahari pe kandi baragushaka nibigenda neza tukabona contact tuzajya tuganira kandi ukomeze igihe ibihe byiza wihangane ugire amahoro n'imigisha y'Imana
uri mu benshi wamumvise uwo ni twishimire Arcade nawe wabyirukiye igatengerane hari icyo wifuza kumubwira
nashaka kugira gusa n'abandi ndagushimiye kuba ni ubwa mbere bumvise ni njyewe uri mu benshi nakurimari n'aba ba data bacu uzabambwira ati ndabatashya nubwo ntarababona ntabwo ndi mbazi ariko ndabatahije n'aba barumuna banjye bose ndabashuhuje ndabakunze kuko nta murumuna wanjye nagiraga wo kuri data na mama ukuri ubu nashinzi ko ndi ikinege ariko nshimishijwe no kumva mfite barumuna banjye nshimishijwe no kumva mfite data wacu nimba ari umwe nimba ari babiri bose biranshimishije cyane pe ariko nongera nshima Imana ibi bintu yankoreye nubwo ibyishimo bivanze n'amarira ariko nta kundi ndashimira Imana nisaba ngo izamumbere ijuru kuko abantu yarakoze kumbyara nubwo nshyira amahirwe make simbashe kuzamubona ariko mwifurije ijuru rwose Imana izamwakire mu bayo izamushyira hera ndabimusabye nk'umuhungu we mwana we gusa ibyo bigoye ariko nta kundi nzajya nireba menye ko akiriho yarasize ntabwo yapfuye yarasize sinzi nimba numvise neza yavuze ati nimba niba ari umuntu abanje yavuze nimba harimo agakobwa
harimo agakobwa nibyo harimo umukobwa
ba bantu umwe ni ubwa mbere mbonye mushiki wanjye mu buzima nta mushiki wanjye nigeze abe kwa data abe kwa mama ariko data impamvu nabimubwiye ni uko nari mbazi ndagushimiye ndagushimiye umunyamakuru ndagushimiye iyo mfite ibyo kujya mu ijuru nakuheraho nkayikata ariko umwana w'umudasana umwana umwe umugisha umwana nzabyara akabisezeranyije ntamubwira izina ryawe.
Oh, urakoze cyane Imana ikumpere
umugisha.
Urakoze cyane ndagushimiye kandi ukomere n'ibihe bikomeye kuri wowe by'ibyishimo ariko bivanze n'umubabaro ariko ubutwari bwawe bubera abandi bana bakiri nkawe bangana nawe urugero muri abagabo ni mwebwe Rwanda rw'ejo. Twishimire nawe hari icyo ushaka kubwira uyu mwana mushya mubonye mu muryango mu
akimara kubona papa we ise wabo azaba ameze nk'aho abonye papa we kuko ni ukuvuga ko bose barasaga kumwifuriza kwihangana kandi akamuhereza n'ikaze mu muryango nta bindi namubwira rwose turamwiteguye.
Urakoze cyane nawe twishimire ukomere. Murakoze kuba mwaje mu kiganiro Agasaro Kabura gakiri uyu munsi. Mukomeje kumva ikiganiro Agasaro Kaburaga umwihariko wa muri sanga ku ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turacyari ku nkuru ya Benjamin uri mu benshi maze kumenya ko papa we ashakisha Pascal Nzembayire yitabye Imana. Kugira ngo numve ko Benjamin abonye umuryango we nyirizina, nasabye kuvugana na se wabo Rwamanywa utuye mu karere ka Gicumbi umurenge wa Rubaya akagari ka Muguramo umudugudu wa Ngange mu ntara y'Amajyaruguru y'u Rwanda.
Yego nakwikiriza.
Urakomeye muze Rwamanywa?
Ngaho ndakomeye.
Ni Venuste Nshimiyimana hano ku ijwi rya Amerika.
Aha.
Ndi mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Hari umwana w'umuhungu waduhamagaye ku cyumweru ari mu kiganiro witwa uri mu benshi.
Uri mu benshi ndamuzi.
Uramuzi. Yadusabye kumufasha kumenya se hakora imari ni murumuna wawe wamenye yuko uwo mwana ashakisha se wabyakiriye ute?
Nanjye uwo mwana ndamuzi yari afite n'undi murumuna we w'umukobwa. Yari imiryango y'abantu bane abonyeho umuntu umwe gusa uhakura imari. Iyindi miryango y'abantu batatu itwayibonye.
Mwari muzi se ko hakura imari yari afite umwana yabyaye witwa uri mu benshi?
Ndamuzi. Ari hariho n'undi murumuna we w'umukobwa huu hamwe na nyina. Iyo miryango yacu yatubuzeho.
Ubu rero umwana ariho warabyumvise ari Rwamagana rwose amaze imyaka 27 ashaka kumenya amakuru ya se. Amakuru ya se ejo twishimire yafushe n'uyambwira ambwira ibyabaye. Umwana nawe twamubwiye amakuru tumubwira uko ibintu bimeze kandi yabyakiriye. Nari nifuje kubahuza hano kugira ngo muganize muvugane ariko ibyuma ntabwo bishoboye ngiye kongera ngerageze ndebe yuko namubona kugira ngo umusuhuze. Uyalo uri mu benshi amakuru
neza
komera nizere ko washoboye kwiyakira nyuma y'amakuru twaraye tukugejejeho.
Ntakundi niyakiriye.
Ni ugukomeza ukiyakira ugakomera ukamusabira kandi kugira ngo Imana imuhe iruhuko ridashira.
Nabikoze rwose Imana nayo inyumve namusabira iruhuko ridashira kandi izamushyira hera rwose.
Hanyuma nk'uko nabikwijeje rero nagira ngo nkubwire ko nagerageje gushaka so wanyu rwa manywa wa wundi batubwiraga namubonye ari hano kuri telefone rwa manywa uwo nguwo rero no muhungu wawe uri mu benshi musuhuze
uri mu benshi
karame toka
ndagusuhukije
ndakwitirije rwose mubyeyi
muraho ariko murakomeye se
turakomeye
mama wawe murasumvikana se
mama turacumvikana aracyariho
aracyahari
yego
nyamara turashimishwe turashimishijwe kumenya uko muhari ariko turashaka kuzaduha amakuru meza tukazabonana wenda ariko na mama wawe birakwiye kuzamubona cyangwa akaduha amakuru meza
yego nta kibazo nange nishimiye kubumva nange nejejwe n'uko nzababona rwose
turishimye cyane turishimye kandi twishimye n'izina ry'abantu benshi umuryango urahari uri mu benshi uri mu benshi turishimye kubona bakumva ugihumeka
yego murakoze nange nshimishijwe no kongera kubumva ni ubwa mbere mbumvishe ni ubwa mbere numvishe data wacu biranejeje kuko hari amasano ntigeze menya ntigeze numva muri njye ariko ndumva nishimye pe ndanezerewe cyane
nge nigeze kuza aho wavukiye aho murumuna wanjye yari atuye agitunze nyuko
yego
hari kera mbere y'intambara
nanjye mama nabimubajije arabimbwira ngo waje ndi umwana mutoya ndi uruhinja ariko mubajije izina ryawe arambwira ngo yarabyibagiwe ariko ngo
yarabyibagiwe ngenera haje rwose murakoze ahubwo mwakoze neza kutuvugisha ahubwo mwakoze neza no kutwereka iyo miryango yacu ahubwo muzakomeze mudushyiriremo imbaraga tuzamenyekane neza
yego namwe murakoze rwose mukomere kandi muzakire neza umuhungu wanyu uri mu benshi biradushimishije yuko mwagiye mumutegereje kandi ko mushaka kumenya undi muryango wose wasizwe na murumuna wawe hakora imari ubwo ni ikintu cyiza gikomeye duhuje imiryango hano ku ijwi rya Amerika tubifurije kuramba nagira ngo uri mu benshi nawe agusezereho asuhuze n'abantu bari aho ngaho igatengerane niho papa we amusigaye amubwiye yuko asubiye yabwiye umugore ko asubiye igatengerane uri mu benshi usuhuza bigatengerane bene wanyu hanyuma duhe abandi ijambo mu kiganiro agasaro kaburaga
murakoze ndabashuhuje mwese umuryango wanjye ntarabona abo muzehe rwa manwa ndagushuhuje kandi ndanagushimiye kuba mwumvishe nshimira n'imana y'ibi bintu nkoreye mu buzima ni ubwa mbere ndari nasinziriye kubera inkuru numvishe nziza kubera kwirirwa nyitekereza ndaranyitekereza nibaza nimba aribyo ariko ubu niyimpamo rwose nongeye mbonye umuryango data wacu ndamwumvishe biranshimishije pe ndabashoboje muzehe ndabashoboje nabo muri kumwe bose n'umuryango wanjye wose
turakwikirije n'uwo mukecuru mukandori nawe umusuhukirize rwose n'uwo mugeraho musuhuze
ndamusuhuza kandi nanamugushimirira rwose urakoze kuba uduhaye umwanya n'iradiyo rwose ndayishimiye pe noneho ko icyo nasaba ni uko wenda yazagerageza iradiyo ikaduhuza ikaduha uko twabonana byose irabishoboye kandi ndanagushimiye wa munyamakuru we imana izaguha umugisha twebwe abana b'abantu ntacyo twabona tuguha urakoze mu gihe aka gasoro kakivuga rwose nakundaga kukumva niherereye kuko ahanini nariraga bitewe n'agahinda k'abana batagira ababyeyi bababuze kwiherera nkarira kugira ngo hatagira useka ndira n'umugabo ariko ubu rwose nshishikariza n'abantu bose ko batega amatwi ijwi rya Amerika n'inshuti ihuza abantu kandi irabishoboye
yewe humura rwose humura ufiteho umuryango munini ndetse
murakoze rwose imana ibahe kuramba imyaka magana na magana kugeza igihe tuzabonanira nkakuhobera muzehe rwose ni wowe papa ubwo ni wowe papa usigaye rwose ndagushimiye
yego urakoze ariko ntubirambiranye cyane kuba uri mwihere kandi ngo ubirambiranye cyane uzabishyiremo imbaraga vuba ndabona nanjye ndashaje ndi hafi no kugenda
muze humura humura mukanya gatoya mu minota 2 mu minota 2 murahita muvugana ngiye kumuha nimero aho ngahuri uhagume ugume kuri yo telefone ngiye guha nimero zawe uri mu benshi ahita guhamagara hanyuma muvugane ugume aho ngaho uri igatengerane mukomeze mwumve ijwi rya Amerika ikiganiro agasaro kaburaga mutegeje yuko uvugana n'umuhungu wawe ngaho rero mukomere kandi mugire umunsi mwiza ikiganiro agasaro kaburaga giheruka mwumvise uwitwa David Hitimana ukiri mu karere ka Rulindo umurenge wa Shyorongi akagari ka Kijabagwe umudugudu wa Gasheke arangisha mubyara we yavuga ko bakinaga bakishima mubyara we witwa Ingabire Vanessa atubwira ko ashobora kuba ari mu Bubiligi
ni ukuvuga ngo njyewe narindi maranye igihe kinini kuko muri 2010 yaraje nitwabonana kubera ko mbere akiri akana gatoya afite umwaka 2005 yari afite nk'umwaka n'igice iriyuka nibwo twajyaga dukuye bajyaga bakunda kuza mu rugo iwacu tugakina ariko aho tubaye nk'abamuburira yarambutse yaragiye mu mahanga nyine nibwo nagumije kumva mvuga se uyu mwana tuzamubona dute tuzamubona dute nkabura ahantu nabicisha nkumva naya matangazo yahitaga kuri Radio Rwanda ya serivisi ariko nkumva ntabwo uburyo nabona nabikoramo kuko nanjye navuga ko nari nkiri muto ariko ejo bundi aho numvishije agasaro kabuze numva uburyo ki abandi bahura n'ababo ndavuga ariko uwagerageza uwagerageza nkareba ko byakunda nibwo nashakinze amazina yawe kuri Facebook ngira amahirwe mbona ndakubonye nibwo nakwandikiraga rya zina zindi rya mama Vanessa ndabyibutse yitwa Mungwa Murinde
agasaro kaburaga
amakuru ijwi rya Amerika yabonye nuko Vanessa Ingabire ameze neza na mama we na mahoro amakuru n'impamo na makuru twahawe na nyina wabo wa Vanessa uri mu Bubiligi waduhamagaye turaganira aduha ayo makuru Hitimana rero ushaka kumenya andi makuru ya Vanessa Ingabire wayahabwa na se wabo ndetse na banyirashenge bose baraho mu Rwanda mu murenge wa Shyorongi nabibasezeranije iki kiganiro ndagiharira abana badakwiye gushavuzwa no kutabona ababyeyi babo kandi batarasabye kuvuka abana bafite urukundo rusendereye rubaha imbaraga zo kudahwema gushaka inkomoko uwitwa Nigena Purugiye yavutse mu mwaka w'1994 umubyeyi we yita se icyo gihe yari umuvugabutumwa amubyarana n'umukozi we ubu ashobora kuba ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nimwumve inkuru ya Nigena uri Kigali mu karere ka Gasabo akagari ka Kagugu umudugudu wa Muhororo naramuhamagaye ahita ambwira impamvu amaze iminsi ashaka mu kiganiro wa Gasabo kaburaga
na agahinda kenshi gakomeye nagize kuva ndi umwana kugeza ubu ngubu
ako gahinda gaterwa n'iki
no kuba ntarabona papa kandi ariho
ntabwo uramubona kandi ariho ni iki kikubuza kubona papa wawe
na njyewe ku giti cyane ntabwo namenya impamvu kuko abantu bafite adresse ziwe narazibatse banga kuzima. Ngira ikibazo ndavuga ntese yenda hari ikintu yaba yarakoze cyatuma batama adresse ze, mbaza mama arambwira ati nta kibazo yari afite. Nagerageje rero kwegera famiye yashatsemo, ndagenda baka adresse zabo bazinyinye mbura ukundi kuntu mbigenza. Numvise rero ikiganiro cyanyu Gasaro Kaburaga, nkomeza gushakisha mu gihe nateganyaga gushaka adresse zanyu neza, telefone baba barayitwaye. Nongeye rero gushyikira kubona indi mikoko kongera gushaka amakonekisiyo abashakisha. Gusa nakomeje kujya mbitekereza ubugenda nashakisha nshaka abantu uwo nshatse namusobanurire ukuntu ikibazo kimeze akangaka. Ibyo bintu biragoye, ntabwo byapfa gukunda keretse wifashishije yenda nka Croix Rouge cyangwa HPR, ariko nabyo bambwira procedure nacamo n'ubuzima bwa buri munsi nabona n'ikibazo.
None se mu bushakashatsi bwawe wikoreye nk'umwana ushaka, se waje kumenya yuko aherereye hehe mu gihe kimukihe gihugu?
Igihugu arimo nababajije bambwira ko ari muri Amerika, ariko igihe yagendeye nababashije kubaza na mama arambwira ati yagiye nyuma y'intambara, kuko mu ntambara yari Umurundi. Ari Umurundi aza mu Rwanda, ari umupasiteri ku Kibuye. Ngo mama yagiyeyo n'umukozi nyine wabo, intambara ibaye rero barahunga bagiye muri Congo. Maze guhunga muri Congo, umugore yari afite n'umwana barapfa. Agarutse mu Rwanda aza ari kumwe n'undi mugore ariwo uwo nguwo bari kumwe na n'ubu ngubu.
None se wowe wavutse ryari?
Ni ukuvuga ngo we yagiye nk'umukozi, ntabwo bari barasezeranye.
Mama wawe yari umukozi wa pasiteri? Ku Kibuye?
Ku Kibuye muri mu ba presbiteriyene,
muri eglise presbiteriyene. Uwo mupasiteri yitwaga nde?
Bamwitaga Maniriho Vena.
Maniriho Vena niwe wari umupasiteri, akaba yari afite umukozi ari mama wawe witwa nde?
Wifashije Janine.
Muri 1994 intambara iraba, barahunga bagenda muri Zaire. Umugore yari afite agwayo, ariko ashaka undi.
Urumva mama we ntabwo bahunganye muri Congo. Mama we yasigaye mu Rwanda, agiye rero mu guhunga mu kugaruka yagarukanye n'uwo mudamu wundi babana muri Amerika.
Hanyuma se yaje guhura na mama wawe ate kugira ngo uvuke?
Urumva nyine urumva ko na mama kubisobanura byabaye n'ibintu bimuterano za toroma n'ukuntu kuko nabimubajije maze gukura. Ubona ko ahungabanye biba n'ikibazo, ariko mpitamo kwigendera. Ariko uburyo babonanye nyine nawe urabyumva, yari umukozi wiwe. Ubwo nzira byanyuzemo yari n'umukozi wiwe. Ubwo niba barakundanye niba byaragenze gute, nuko kukunda. Gusa ajya kugenda yasize imyenda, yazaga kumusura nyine mbere atarageze. Musigira n'imyenda, kuko ni nanjye mwana mukuru yari afite, ni nanjye mwana w'umuhungu.
Ni nawo mwana w'umuhungu afite kugeza ubu? Ibyo ngibyo urabizi neza?
Ndabizi neza, ni nanjye mukuru.
Ufite imyaka ingahe Vena?
27.
Ni ukuvuga yuko muri 1994 igihe bahungaga bajya muri Zaire, mama wawe agasigara mu Rwanda, yamusize atwite?
Yego.
Hanyuma agaruka mu Rwanda, yavuye mu Rwanda, ndashaka kuvuga Pastor Maniriho Venanti, yavuye mu Rwanda ariwe papa wawe nk'uko ubimbwira, yavuye mu Rwanda muhe mwaka?
Nabashije kubaza mama makuru y'igihe yagendeye, ambwira ko atamenye igihe neza ariko yari nyuma y'intambara muri zano bekeze kandi na gatandatu gutyo.
Izina ryawe ni Niyigena Pour
Dieu.
Iryo zina baryiswe nande, ni papa wawe wari kuse?
Bo nange nagize amatsiko yo kumenya iryo zina kuko na ndi umuntu ushaka kumenya ibintu byinshi, naramubajije mwese aya mazina ubundi ni nde wayanye, ambwira ko ari wowe wayanyise ariko bitewe na situasiyo yari arimo.
Iyo urebye ifoto yawe ukareba n'ifoto y'uwo wita papa wawe, bakubwiye ko ari papa wawe, usanga musa?
Mbo ibyo nabyo nabigize ikibazo kuko naranabimubajije, mama ambwira ko nta foto yiwe agifite, ariko arambwira ati nuzajya wireba ujye ubonamo papa wawe, wibonamo papa wawe. Nundi icyo kintu mbo kiranshimishije, ariko ku rundi ruhande numva nanone mfite n'agahinda kuba nganye gutya narahamagara papa, numva mbese sinzi nigikomereye.
Ihangane Niyigena, ndakumva ni umwana wuje urukundo ushaka kumenya papa wawe.
Kuko narinze amazina nakomeje gushakisha mbwiye mama neza uko nabibona, mbo agerageza kubaza imiryango yashatsemo atumye abandi bantu bamubwira ko bashobora kuba barahinduye amazina kandi atakiri umupasiteri. Ni ukuvuga ngo yavuye mu Rwanda atakiri umupasiteri, intambara irangiye, yabaye yari pasiteri mbere y'intambara muri 1993 gutyo intambara agarutse, ntabwo yongeye gukomeza ubutumwa.
Agarutse mu Rwanda ntabwo yakomeje kuba pasiteri
nyuma y'intambara, nyuma ya 1994.
Hanyuma agiye ava mu Rwanda, mwamenye ko yahavuye ajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko abimbwiraga, nicyo gihugu cyonyine nagiyemo.
Niyo makuru mfite, ni nayo ba nyiri ubwite bavugana na n'umudamu wiwe, kuko na nimero zabo njye naraziba ngo mbabaze neza, baramisha ariko iwabo kwa mama we na papa we bambwiye ko ariho bari, keretse yenda niba barimutse cyangwa yenda ari andi makuru bari bashakaga kunyuma, ariko nuko byari bimwe.
Niba barahinduye amazina mashya bafite urayazi?
Oya, rumbiye nyamenyana ari gukomeza amushakisha, gusa bakundaga mu Rwanda bakundaga kumwita papaji, bamwitiriraga umukobwa we yari afite na mama we, bamuhamagara mama we. Umudamu w'indo yari inzobe, ngo ntabwo muzi, ariko bambwiye ko yari umudamu w'indobe.
Niyigena Pour Dieu, ndagushimiye rero, ndagushimiye rwose, ukomeze ugire ubwizige, ugire umuntu, ugire urukundo, kandi ukomeze wizere, wumve kandi ijwi ry'Amerika.
Ndabizeye kandi nzi neza ko Imana izakumva.
Tuzakora ibishoboka, wihangane, ukomeze.
Agasaro Kaburaga.
Agasaro Kaburaga.
Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana UNICEF muri raporo yakoze mu mwaka wa 2004 yatangaje ko abana bagera ku 300,000 bishwe, 95,000 bakagirwa imfubyi kuva intambara itangiye mu Rwanda tariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 1990 kugeza irangiye mu kwa 7 umwaka wa 1994. Na nyuma yaho UNICEF yatangaje ko ababyeyi babo babaga barishwe, abandi bafunzwe cyangwa se abandi barahunze igihugu bakaburana n'abana. Hano ku Ijwi ry'Amerika mu kiganiro Agasaro Kaburaga twakomeje kwakira abana bashakisha ababyeyi n'imiryango yabo ariko badafite aho bahera, basa n'abasigaye iheruheru. Urugero ni Rukundo Mwavita, utuye mu Ntara y'Amajyepfo mu Karere ka Ruhango, umudugudu wa Ruhango. Mwavita arashaka ko ari we wese yakwita umuryango.
ni papa ni mama ni bahaba hari n'abavandimwe nabo nkababona kuko nta numwe nzi ariko ikibazo yaba ari papa sinduko no yitwa yaba ari mama sindamazina ye sinzi ngo bavukaga hehe nagerageje no kujya mu kigo cy'imfubyi kabwaye ngo mbishakiye ndondewe nako nabona n'ikimenyetso na kimwe cyanyereka bari bo ndakibura bambwira ngo ko abantu bayoze bagatekereza icyo gihe bagiye nubwo ndi kubarangisha ariko ntabwo nzi ngo bitwaga abande ntabwo nzi ngo bari bakiye he
none mwavica rukundo niryo zina ryawe niryo umumama wagufashe ukurera kugeza n'ubu yaguhaye yigeza kubwira inkomoko yawe
nibyo njyewe nasanze nitwa nyina mbwira ko nabyitiwe mu kigo ku bipapuro bamuhaye byo mu kigo ariyo mazina yanjye yari ariho ariko nagerageje kujya mu kigo ngo ndebe koko ayo mazina akajya haboneka rukundo byonyine mwazita ntibibonekeho by'ukuri nubwo nanjye nitwa gutya ariko sinzi ngo niba ariyo mazina yanjye ya nyakuri ntabwo mbizi
ifishi yawe baguhaye muri icyo kigo cy'Ikabgayi yanditse ko avutse ryari mwavita
ifishi yabakisimu
cyangwa kandi gapapuro kose kagaragaza igihe wavukiye
na kamwe mfite na kamwe narakabuze we yabashije kwivugira kandi icyenda gatatu ariko ugapapuro kose kaba kanditseho ibyo ngibyo ntabwo nkanze gusa mbere y'uko njyaga kuri uyu mumama hari umupapa wundi wabanje kunkura mu kigo cy'imfubyi ari nawe wasinye mu kigo nkeka ko ari we waba uzi ayo makuru yose y'agapapuro wenda kaba kanditseho igihe navukiye gusa nagerageje kumushaka ndamubura
amazina ye urayazi
ni izina rimwe nzi ko yitwa havuga n'urugo rwe rutoya urugo rwe rukuru nyina aho twabaga nkura mu kigo nagiyeyo umugore we ndahamusanga ndamubaza umugore arambwira ngo ntabwo yabimenya ngo nzajye gushaka umugabo we gusa umugabo we nagerageje kumushaka ndamubura kuko ambwira ko yashatse undi mugore afite uwundi rugo
ibyo aribyo byose ari aho ngaho mu Rwanda
ari mu Rwanda ino mu Ruhango ariko sindabasha kumugeraho ngo mubone tuvugane
mwavita umuntu uri mu Ruhango ndayizi nayibayemo aho waba uri hose Ruhango kuyigenda ntabwo iruhije ku buryo havuga nawe arumva ikintu kiganiro ku ijwi ry'Amerika ndahamya yuko ari buze kukureba kugira ngo aguhe amakuru ukeneye ariko nawe niba ngombwa uze gushaka akanya kugira ngo ujye kumureba hanyuma aguhe amakuru kugira ngo tumenye neza igihe wavukiye iyo urebye mwavita usanga uravuga ko wavutse 1993 nibyo byanditse ariko wuyo wirebye nk'umukobwa ukireba igihagararo usanga iyo myaka baguha ariyo ufite
oya
ugereranyije usanga wakwiha nk'imyaka ingahe
nka makumyabiri nine
ubwo byaba bivuze yuko wavutse mu mwaka w'1997 hashize imyaka itatu mu Rwanda habaye jenoside bivuge rero yuko ushobora kuba utaravutse mbere ya jenoside ahubwo ko wavutse nyuma yayo ibi ndimo ndabikubaza kugira ngo nimba hari n'umubyeyi waba warabuze umwana we wavutse 1997 w'umukobwa witwaga Rukundo agashyirwa mu kigo cy'imfubyi cy'Ikabgayi ubu ngubu yababonye umukobwa we iki nishaka kukubaza nta n'ukureba ngo avuge ati uyu mwana arasa na kanaka
harimo n'abantu nyine wenda bambona bakavuga ati wowe ushobora kuba uri umukongomani cyangwa waravukiye nko muri Congo nkabyakira gutya nyine kuko nta kimenyetso mba mbifitiye nta na gihamya mfite
mwavita wandikira ikiganiro Agasaro Kaburaga wavuze ko nk'uko nabivugaga bigitangira ko urangisha ababyeyi bawe ndetse n'abavandimwe bawe ntabwo ushidikanya ko ufite ababyeyi kandi ko ushobora kuba ufite n'abavandimwe ukaba wifuza kubabona. Burya mpora nizera ko iyo umuntu afite ubushakashaka we kenshi na kenshi haba hari ikintu kimuhamagara kimubwira kiti bashake bariho, baramutse bariho bakaba bakumva barabwiwe kuriho, ababyeyi nabo bakaba barabyaye umwana bakamwita Rukundo cyangwa se bakamwita Mwavita, ariko impamvu zinyuranye zigatuma batagumana bagatandukana. Niba hari umwe muri buriho ukumva wamubwira iki muri amasegonda 30 usigaranye?
Nawubwira ko mukunda kandi mushaka n'ubwo ntigeze mumenya. Ngira agahinda kenshi ko kumva ko ntigeze mba nka mama, ntigeze ngira ababyeyi banjye nka bandiho n'abavandimwe mfite, kandi wenda bashobora kuba bariho. Byanshimisha mubonye ngizo mbona yaba ari ababyeyi banjye yaba ari abavandimwe, byanshimisha kuko muri njye murana agahinda ko kumva ko nta mubyeyi n'umwe ngira, nta muvandimwe umwe nari mugasanga no muri sosiyete y'abantu mubana, bakakubwira ko wowe bagutoraguye mu ishyamba n'ababyeyi ugira bikakubabaza. Njye mbabonye byanshimisha.
Urakoze, ariko unyemerere nkukomeze kandi nkubwire ko uwo mubyeyi wakureza agukunze na n'ubu mukaba mukiri kumwe, ni umubyeyi Imana yaguhaye. Nagira ngo uze kumusuhuriza kandi nkubwire yuko akubereyeho ababyeyi bawe batari, niwe mubyeyi wawe wa mbere mukuru, azakomeza gufashe kugira ngo umenye aho abandi babyeyi bawe bari, ariko ntiwihebe kubera ko ntabwo uri wenyine, ntiyakuretse, ntiyakubaye kure. Ukomeze umwizigire kandi umukunde na baragukunda.
Yego,
murakoze. Agasaro kaburaga.
Mukomeje kumva ijwi ry'Amerika, ikiganiro Agasaro kaburaga. Mu myaka ya za 90 mu Rwanda ahadutse abagira neza bagenda ku mirenge bashaka abana barererwa mu miryango itishoboye, bakabasaba ababyeyi bababwira ko bagiye kubohereza i Burayi bakarererwayo, babasezeranya ko nibakura bazagaruka. Icyo batababwiraga ni uko abo bana babaga barangije kubonerwa abandi babyeyi, abana bagahabwa andi mazina. Uwitonze Verena yatanze umwana witwa Habimana wavutse mu mwaka w'1990. Uwitonze atuye mu karere ka Huye, akagari ka Kimana, umudugudu w'Ubwiyunge. Arashaka kumenya amakuru y'umwana we Habimana wajyanywe mu Bubiligi mu mwaka w'1991.
Bajyanwaga n'umufurere, ari umufurere wajyanaga witwaga Frere yari umuzungu. Akatubwira rero ko ngo ari imfashanyo abana agiye kubajyana bakiga bakura bakagaruka, wakiri imyaka 20 bakagaruka. Bakatubwira ngo ngari uburyo bwo kubafasha ngo kubera ko twarabakene, none ubwo buryo kuyatubwira nza kumutegereza rero nawe ahita yigendera ayigira burundu. Ubwo rero hari akazungu gahari avuga niko kazaga akatubwira ngo abana baraho, akatuzanira amafoto, akatuzanira ibiki ngo bose barabonana. Ariko n'isaha arabaza
uwo muzungu uvuga uzana abana ninde?
Nitwa Emerida.
Emerida za mu Rwanda
hari igihe aza, hari igihe covid itaraba, hari igihe yaza.
Aje mbere ya covid mwarabonanye Emerida?
Iyo aje adutumaho akajya mu irango kubapadiri kubateleviyani bahati. Noneho akatumaho niyo niyo alipadira anabiranga aranabiranga kumukirizi. Hanyuma tukagenda akatubwira ngo nitwandike. Tukandika ati amama Rwanda yajyana akanadufotora, akambaza n'amafoto mvuga ayo mafoto mfitiye nayo yanzani bayamuhaye. Noneho tukanamubaza tuti aba yazanye n'umutemuzi, tukanamubaza tutese ubundi ugeraho buri mwana ahantu ari? Akatubwira ngo arahagera tugategereza yazazira n'uko tubayeho ntabwo
ko numva umwana wawe uzi amakuru ye ko wamujyanye umuzi kandi ko agaruka mu Rwanda akakubwira amakuru ye ikindi ushaka niki wamuhaye Imelda wamuhaye Fred de Rook wamuhaye nde umwana wawe
urumva ko wango wari nka kwana vuga ko ari wango wabatangaza arama imiryango yindi kuko niwe niyuzi aba yagiye aba yari we wabagumanye
ariko Severina witonze nk'umubyeyi iyo ubyaye ugafata umwana wawe ugaha undi muntu ngo genda undebere uba wumva yuko azamukurerera akazamugusubiza kubera yuko akurusha impuhwe z'ababyeyi uba wumva akurusha urukundo uba wumva ari ukubera icyo agomba kukurerera
nyine bwabaye ubuzizi bw'abantu nubwo nabaza ko yari umukurere tukavuga ngo ni umuntu abantu bihaye Imana bari ubuzizi abantu bamaze kugizizizi ntabwo mbere abantu twakigizizi aho twabonaga ari umukurere si twavugaga ni umuntu wihaye Imana nta kibazo kandi tuzi ko byagenda ku
wigeze gushaka kugerageza kuvugana n'abapadiri baho ngaho mu Irango kugira ngo ubabaze amakuru y'umwana wawe aho waherereye n'uko ameze kubera ko nduza ko bavugana cyane na Inel Gadograf
abapadiri bo mu Irango cyane bo bakomanikana n'uwo Emery kuko niyo baje niho baturiye hari umupadiri hari wo mu buriri hakaba utwandika n'amabarwa ariko ntibayajyana batayajyana
ndumva ufite amakuru ku mwana wawe ariko amakuru atuzuye yasa naho acagase ku buryo bigutera impungenge hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga ku ijwi ry'Amerika tuzagerageza kugushakira ducukumbure turebe aho umwana wawe ashobora kuba aherereye n'impamvu udahabwa amakuru nyayo ubwo ngubwo tuzakubwira nitugira icyo tumenya uzakomeze wumve ijwi rya Amerika uzahamenyera amakuru menshi hari ababyeyi babaho barabyaye ariko batazi ko ari ababyeyi hari ababyeyi babyara ntibarere bakarererwa n'Imana hari ababyeyi babyara ntibabone uko babwira uwo babyaranye ko umwana akura neza urugero ni Yvonne Umuhoza uri mu karere ka Gasabo umurenge wa Jabana akagari ka Kabuye umudugudu wa Kabeza imyaka 25 irashize yibarutse kandi se w'umwana ntabizi
ndarangiza umuntu witwa Gereronzi
uwo ni umunyarwanda iryo zina ko numva ridasanzwe ni uwahehe
Gereronzi ntabwo ari umunyarwanda ari nk'uko abasirikare barindaga igunzi mu nkambi ya Katari
akomoka mu kihe gihugu
muri Congo yaravuye muri Kinshasa ahantu igifungo muri zone Ngariyema babaga
uwo musirikare uramurangisha ku ijwi ry'Amerika umushaka wiki
kuko ngo twagiranye turanabyara dusanye umwana kandi ntabwo amuzi n'umwana yifuza kuzamubona tukamenya ngo ye umwana ubu ni 20 n'ingahe twarahangayitse ukuntu ko tutazi abaho cyangwa ntabaho hari umuryango ufite umwana yabona wose yabona nyogokuru yawe
muri mu nkambi ya Katare ni muhe mwaka igihe wari uri kumwe na Gereronzi
ni 1996 kuko yagiye afite inda y'amezi ane
yari azi neza kutwita igihe yagendaga
twarabitekaga ariko birangira ko bari bafite akazi nyine bagomba kwimuka bakagenda.
Umuhoza, icyo gihe wari ufite imyaka ingahe?
Imyaka cumi na makumyabiri.
Gerero yari afite irihe garage?
Yari Sergent Major.
Sergent Major Gerero agiye yakekaga yuko ushobora kuba utwite, hari nimero yagusigiye yakubwira ati nkenera uzampamagara aha, hari adresi yagusigiye akubwira ati nunyifuje uzanyandikira aha, hari akantu yagusigiye n'akamwe?
Ntabwo nzibuka neza, ariko yari yaransigira urupapuro ruriho adresi ngo zone ngariyema nyine na nimero y'inzu nibuka neza. Ariko icyo nibukaga ni uko yari muri zone ngariyema nyine ahantu yambwiye bajyaga baba.
Icyo gihe yari afite imyaka ingahe ugereranije?
Nari mu myaka makumyabiri n'umunani.
Ako gapapuro yagusigiye urumva uzakabona kugira ngo urebeho iyo nimero uzayimpe?
Ntabwo nakabona ko twahuye n'ibihe bibi nyine, turiruka hari ibintu byose birasakara, nta kintu na kimwe tuzize tubasha kurokora.
Ubwo muri 1996 ugaruka mu Rwanda, hanyuma wibaruka umwana w'umukobwa?
Yego.
Ameze neza?
Yego, ameze neza.
Amaze gukura amubwiye se uwo ari we?
Yego, arabizi.
Nawe ahora yifuza kumumenya no kumenya amakuru?
Yego.
Hari ahandi wigeze ushakishiriza mbere yo kuza ku Ijwi ry'Amerika?
Twagiye kuri ambasade ya Congo hashize imyaka myinshi, bakambwira ngo ibyo bintu ntabwo byari bufishe ngo ntibabikurikirana, ngo kereka umwana akuze akazabyigiramo. Ubu rero umwana aho amaze kuba majera, afite indangamuntu n'inkumi, ubwo mu gihe nari ntangiye kujya gushakisha uburyo nakongera kubijyamo, nibwo yumvise ikiganiro wenda byamureka ngerageze amahirwe ndebe ko nabafasha.
Umuhoza, kugira ngo umfashe kugufasha nkeneye byibuze irindi zina rya Gereronze. Ntabwo nzi matricule ye ariko wambwiye ipeti yari afite. Nkeneye niba binashoboka kumenya ubwoko yakomokagamo, kubera ko hari amoko menshi muri Congo, ibyo hari icyo ubizi ko byamfasha?
Bakundaga kumwita Soreye kubera ko yari muremure cyane, hanyuma yabarizwaga mu bwoko bw'abantu bitwa abangwandi. Muri ubwo bwoko bw'iwabo akaba yari afite n'izina bakundaga kumwita Mbateme.
Iri zina rya Gereronze ryonyine ntibyari bihagije, iri rya Mbateme ni ryo rikomeye cyane ryatuma umuntu amugeraho, ndetse no kumenya ubwoko bwe biroroha, kubera ko muri Congo hari ubwoko bwinshi. Amazina atuma ushobora kumenya aho akomoka, umuntu akaba yahamenya. Reka ngushimire ubutwari wagize n'umurava, ndetse n'umuhati wagize kuva mu myaka myinshi ishize wifuza kumenya aho yaba aherereye, kugira ngo umubwire amakuru meza nawe agomba kuba ategereje, kubera ko yagiye akeka ko ushobora kuba utwite. Tuzagerageza kushakisha, tuzajya ikinshasha turebe ko twamenya niba akiriho, tuzajya ingarema turebe niba bamwibuka. Urakoze kuba wizeye Ijwi rya Amerika y'ikiganiro Agasaro Kaburaga.
Murakoze, nanjye ndabashimira.
Agasaro Kaburaga karabonetse.
Ikiganiro Agasaro Kaburaga umwihariko wa Murisanga cy'uyu munsi ni hano kirangiriye. Muri benshi mu twandikira mwifuza ko tubafasha gushakisha abanyu, uko mutwandikiye niko tubatumikira, ariko twirinda kugira uwo duhitisha mbere y'undi, kandi urwandiko rwe rwaratugezeho mbere. Twubahiriza uko mukurikirana, kandi mwese tuzabatumikira. Mukomeze mudufashe, muduhe amakuru, dufatane urunana, dufate mu mugongo ababuze ababo, badacika intege bagahura babashaka. Imana yamana bakababona mu kiganiro Agasaro Kaburaga, ikiganiro cyanyu mugezwaho nanjye Venuste Nshimiyimana, naho mu cyumweru gitaha nakagaruka.